mwami wanje ndaje wese ungirira neza girira neza ni kenshi cyane satana ngota ariko imbabazi zawe ziruta byose dore ndaje wese ndaje umbwire icyo ushaka pfukamye imbere yawe uraho Mwazi ntsindi cyaha ntsindi mwazi ntsindi cyaha kenshi cyane ntera ubwoba bwasaza mumva nakwizera mfite Joro rikaba rirerire Umva na byiringiro namba Ariko mu mateka yawe mana Ntiwigeze utererana nawe Mu bigwi byawe Wahoranye Sinzigera nshika intege nzaguma mu bikari byawe mana dore ndaje wese ndaje umbwire icyo ushaka pfukamye imbere Mwazi ntsindi cyaha ntsindi mwazi ntsindi cyaha dore ndaje wese ndaje umbwire icyo ushaka pfukamye imbere Mwazi ntsindi cyaha ntsindi mwazi ntsindi cyaha
Remember where you got it from. www.djericom.com